mlango, ningefungua uone kwa ndani nilivyojaza nafasi. Au ingekuwa ni kitabu, ningekupa ukisome uone ulivyoiteka nafsi. Unajua mapenzi siri ya moyo, pale unapopenda unajua mwenyewe. Usininyime mapenzi nami na moyo, maumivu maumivu najua mwenyewe. Unipeleke Tanga njapanda,
Mbuyu ni shule,
unilishe karanga unisomeshe,
chuo cha mapenzi bure.
Oh, pressure itapanda ukiniacha
bure bure.
Oh, bebe,
my baby,
bebe, ai chonde baby, sini mwake baby, mwezi yonta daddy,
my city baby,
na kuwaidi ukinipenda, nitakupenda milele milele. Wataongea mengi penzi ngalichanga, zidisha nipenda, epuka kelele.
Ya wawili mapenzi yangu mimi na wewe tu, hawawezi tabili penzi litadumu milele.
Unipeleke Tanga nja panda,
Mbuyu ni shule,
unilishe karanga unisomeshe,
chuo cha mapenzi bure.
Oh, pressure itapanda ukiniacha
bure bure.
Oh, bebe,
my baby,
bebe, aye.